tracks.
Mwambie najitafuta, unasema sijipati. Muda wangu umekwisha now. Choni na kuona, moyoni sikuoni. Kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Kupenda misichoki, japo upendwa wezi ufosi. Penzi linahitaji noti, na kwa sasa misitoshi. Maskini tuko mbali na vitu vizuri, hata mademu wakali kwa pata shuhuli. Shule ni duro, yani unambulia sifuri, na bado najitafuta na kaba kivuli. Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti na Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti na Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now?
Yeah, yeah. Big Bino, love, mheshimiwa mpenzi wangu, lazima nikuheshimu, natembea na moyo wangu. Yeah, maisha kwangu yamesimama, ananipeleka wangu wangu. Sitaki jina libadilike toka wangu paka changu.
Unaona na kuchosha, unamua kunitosa. Wakati nisha kupromise, nitakutolea na posa. Mifuko haina kitu, ila usinione kama lofa. Vovote nitatafuta, mimi siwezi kukukosa.
Angelina, mbona unanipea mashiti
na
Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti na Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now?